banabani zigunzi manu kubane mali yobisi so uya balenga umlilu ya vuje zimtabe nunzi mubuti maso uya balenga ama chala mani zigunzi mubadala so uya balenga uya balenga uya balenga uya balenga
Zula glomzalo Bona basia sileles ngayanga Onga matemba ya pela batina badala Fuma kofule basia sileles ngayanga Kuya balegwa, kuya balegwa Suhu balega, suhu balega
Idu edu run night eh Why don't you face your problem once and for all Today I let you show your strength Why don't you face yourself that once and for all? Nangisakiza mehlulu yabaleka Yawancanywa ngumagodi baphela nomtshato yabaleka Yawancanywa ngumagodi baphela nomtshato yabaleka
Umlilo uyavutha ezintabeni unzima ukucima so uyabaleka Abantwana abaninzi kunzima nokupha nemali Uyabaleka Umlilu yavuthe ezintabeni unzima ukucima so uyabaleka Amatyala amaninzi kunzima ukubhatala so uyabaleka 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 Uyabaleka
Nothing is changing, it's just only raising We ain't finding a job, but something is wrong Stand for your own, gotta protect your own
Isizwe nisigqiba ngomcinga oyi-one Dala nisiva kukhala abantwana Lizwe limile ngengoma eyi-one Thinta abafazi wathinta imbokodo Isizwe nisigqiba ngomcinga oyi-one Dala nisiva kukhala Ezintabeni unzima ukucima so uyabaleka Abantwana abaninzi kunzima nokupha nemali yobisi so uyabaleka Umlilo uyavutha ezintabeni unzima ukucima so uyabaleka